Capanɗe joyi e jeenayi. Kabaru aadi keɗɗo o.
Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe, amin calmina on e inde Allah joom jaam. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelningol, mbele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. Gila ko ɓooyi eɗen janga e feccere adande e bindi ceniɗi he. Nden feccere wiyete ko aadi kiɗɗo, nde wiyete e tubankore ko Ancien Testament. E kala no mbawɗen innirde ɗum, ganden tan e wonde nden feccere adande woni e mum ko tawreta jabura e bindi annabaɓe goɗɗi. En ji e wonde Allah hutorinoma ko ɓuri capantati annabi e nder duuɓi 1500, mbele ɓen annabaɓe ina binda deftere aadi kiɗɗo nde. Hande noon en jettima e yewtere hewde fayide no feewi, sabu koɗo ganniɗen jofnirde jangde men e feccere adande e bindi ceniɗi he. Kono ko adi eɗen janga e cimmoje cakkitiɗe e deftere aadi kiɗɗo nde, eɗen jinno yewtude seeɗa e ko fati e ko janguno ɗen gila e fuɗɗode ha joni. Ma en eto tongude kabaru annabaɓe o e miijoji tati kewɗi mana. E ko raɓɓiɗi, ko ɗum ɗo woni haala annabaɓe ka. Goo, Allah ko ceniɗo, te alay sago ñawa kala bakkat. Ɗiɗi, bonandi ina e bani Adama en gila jibina, te ma Allah ñawɗumen. Tati, Allah anniyinoma tellinde dandowo ceniɗo, ponnoɗo defanade bani Adama en kugal bakkatuji mumen. Ko ɗum woni gongaji tati ɗi annabaɓe Allah fof kabruno. Deften kadi e ɗin gongaji tati. Gonga gadano o wi'en, Allah ko ceniɗo te wawa falkisade bakkat. Gonga ɗimmo o wi, neɗɗo wona ceniɗo, ko bakkudinowo. Wadde noon, neɗɗo jogaki hay feere wotere wawde dandude ɗum e kugal bakkat. Gonga tataɓo o wi, Allah ina jogii feere wawde sennude bakkudinoɓe ɓe e dandude ɗumen e ñawore nde. An keɗiɗo hande, mbele a faami ɗin gongaji tati? Mbele ɗin gongaji memima? Mbele a yino Allah way senade? Mbele a yino bakkat ma o way mawnude e yeeso poɗɗo ñawde mo o? Mbele aɗa andi Allah ina jogii feere wawde sennudema e bakkatuji ma? E gonga, Allah ko ceniɗo, kono neɗɗo senaki. En jino ɗin gongaji ɗiɗi laabi kewɗi e nder bindi ceniɗi he. Ko senare Allah waɗi ɗum tagde jeyngol ngol ñifata ha abada ngol. O tagani ɗum seytane e kala dewɗo ɗum. Ko senare Allah wanno ɗum riwde Adama e Hawa nder ngesa Eden ba, ñande ɓe ñamno e lekki o hannoɓe ki. Ko senare Allah wanno ɗum yamirde bani Adama en yo kirsu jawdi, mbaɗa ɗum sadak cumateɗo ngam yafuya bakkatuji. Ko senare Allah wanno Allah salade sadak kayin o. Ko senare Allah wanno ɗum momtirde yimɓe jamanu Nuhu ɓe ilam ɗufan. Ko senare Allah wanno ɗum tobde jeyngol e dow Sodomnaɓe kañumen e Gomornaɓe e jamanu Ibrahima. Te ko senare Allah waɗi Allah tagde ñalawma mo ñawata aduna o fof e peewal. Keɗoɗe ko annabaɓe mbindi ko fati e senare Allah e wasde neɗɗo wonde ceniɗo. Ɓe mbi, jomiraɗo, Allahm ceniɗam, gite ma ko ceniɗe ha mbawa darde ko boni, te a wawa hoddude e bakkat. Enen fof mbaɗen kono wonduɓe e soɓe ni, te golle men pewɗe fof nana ciccira no comcol tunwugol ni. So tawi ko noon Allah way senade, te neɗɗo ko noon muddiri soɓe, hol bawɗo dadde? Holno mbawirten dadde jeyngol ngol ñifata ha abada ngol? Holno bani Adama wawirta wondoyde e Allah ceniɗo o? Jabuwol ngal namnal ko hunde hewde fayide e kabaru annabaɓe o, sabu caggal nde annabaɓe kaali ko fati e senare Allah e wasde neɗɗo wonde ceniɗo, en ji noɓe kabratno e wonde Allah e hoore mum ina jogii feere wawde sennude bani Adama en e bakkatuji mumen. E ko raɓɓiɗi, ko ɗum woni haala annabaɓe ka. Ko ɗum woni kabaru deftere aadi kiɗo nde. Allah fodino nelde e aduna he dandowo pewɗo, ponnoɗo mayande bani Adama en o ñiɓe ɓe, e dandude kala gonɗinɗo mo. ko ɗum woni feere nde Allah wanno mbele ina danda bakkodinoɓe ɓe. Ko e ndeen feere tan Allah waawi weldidde e bakkodinoɓe ɓe yaafo bakkatuuji mumen, tawi haa jooni kanko Allah omo heddi e peewal makko. Nde Allah yinno nawrude feere mum nde yeeso, en njiino no Allah noddirno Ibrahima ngam wadde e mum leñol kesol ɗo annabaaɓe ɓe e dandoowo aduna o jogorno yaltude. Ko ɗum wanno Allah haaldude e Ibrahima wi ɗum, ma barke jippini e yimɓe sababune ma, ma barkinire leƴƴi aduna ɗi fof. Hono noon Ibrahima dañi Isaaka e nayeewu mum. Isaaka jibini Yakuba, te Yakuba jibini ɓiɓɓe sappo e ɗiɗo worɓe, ko ɓeen cosi leñol Israa'iila en ngol. Hono noon en njii nde Allah noddi Ibrahima nde, Allah wonno ko e nawrude yeeso feere mum, manam nelde dandowo o e aduna he, sabu ko e Ibrahima e leñol Israa'iila en he Almasihu o fonno jibinede. Caggal ɗum en njiino Israa'iila en eggirno leydi Kanaan pay leydi Misira, gonti toon maccuɓe Misiranaaɓe. Kono noon Allah yejjitaano iwdi Ibrahima ndi hono Israa'iila en. Allah noddino Musa mbele ina danda Israa'iila en nawta ɗumen leydi ndi Allah fotanno mamumen Ibrahima gila ko ɓooyi ndi. Te kadi ko e annabi Musa Allah rewni deftere wiyeteende Tawreeta nde, ko ndeen woni ngoroondi kala ko Allah anniino andinde e yontaaji dewɗi heen ɗi. Caggal jamaanu Musa en njii no Allah nelirno e Israa'iila annabaaɓe heewɓe, kono ko ɓuri heewde e Israa'iila en gondanooka haala annabaaɓe ka. Mbele waasde Israa'iila en wonde aadiyankooɓe ina waawi bonude aadiyankaagal Allah e feere nde Allah wanno ngam nelde Almasihu o e aduna ala. Hono noon en njii no Allah suɓorino Daawuda, waɗi ɗum laamɗo Israa'iila, waɗi ɗum kadi annabi jogornooɗo windude ko ɓuri heewde e jimɗi belɗi luggi gonɗi e deftere Jabuura he. Annabi Daawuda windino e Jabuura geɗe keewɗe paatuɗe e Almasihu o, e no bani Aadama en jogorirno leeɓtude ɗum njula juuɗe mum e koyɗe mum. Kono kadi Daawuda longinino e Jabuura wi, caggal nde Almasihu o rufi ƴiiƴam mum no sadak momtoowo bakkatuuji ni, ma o foolmaayde, o wuurta, o yalta yanaane makko. E ko njannguɗen e binndi ceniiɗi hee ko, en njiino kadi wonaa Muusa tan e Daawuda mbinndunoo ko faati e Almasihu o, kono ko annabaaɓe ɓe fof kabri garal makko. E yeru en njiino no annabi Esaayi habrirno no Almasihu o fotirno jibineede no ngannduɗaa hay gooto meeɗaani jibinireede noon. O wi, ma mboomri ndi ɓam reedu, jibine ɓiɗɗo gorko, innire ɗum Emmanuel, manam Allah ina wondi e men. Ko ɗum annabi Esaayi windunoo duuɓi 1900 ko adi Almasihu o ina ara e aduna. Ina waɗno kadi annabi goɗɗo e jamaanu Esaayi, on annabi wiyetee ko Mika. Allah haalaniino Mika saare ɗo Almasihu o fonno jibineede nde. Keroɗee no moƴƴi ko annabi Mika windunoo e deftere mum e simoore joyoɓere nde. O wi, aan noon Betelehem e farata, aan saare tokosere nder cahe diiwaan Yude, ko e ma yaltata ngam am jogorɗo halfude Israa'iila mo lasli mum woodno gila fuɗɗoode, gila awalan o. Ko hono noon Mika habrirno no Almasihu o fotirno jibineede e saare Betelehem nde, hono saare laamɗo Daawuda nde. Ɗo e jangɗeele tati ma en njii no Allah waɗiri ɗeen geɗe fof, sabu ko e saare Betelehem nde Almasihu o jibina, no Allah habrirno ɗum gila ko ɓooyi ni, rewni ɗum e hunuko annabi Mika. Eey bandiraaɓe heɗiiɓe, e goonga Allah heblaniino garal dandoowo o no moƴƴi. En mbaawata janngude hannde haala annabaaɓe paatuka e Almasihu ka fof, sabu ina waɗi ko ɓuri haalaaji 300 ɗi annabaaɓe ɓe kaali ko faati e garal Almasihu o e aduna. Ina waawi tawa aɗa naamno mbiya, holko waɗi Allah loowi haalaaji Almasihu ɗi e hakkillaaji annabaaɓe ko adi garal Almasihu o e aduna? Ko geɗel gootel tan woni sababu mum. Allah longiniino annabaaɓe ɓe yo mbinndu ko heewi ko faati e Almasihu o hade mum arde, mbele so ɗum fof timmoyi aɗa waawa anndude tigiriji ko o woni dandoowo mo Allah neli o. Allah yiɗa hay gooto funtuma. Allah yiɗi ko ngannda hol gonɗo Almasihu dandoowo bakkodinoɓe o, mbele aɗa waawa gonɗinde ɗum ndewa ɗum. Ko ɗum waɗi mo rokkude en deftere sellunde nde nginnirɗen aadi kiɗɗo, bele mbaawen seernude goonga e fenaande. Joni noon, njoofnen jangde men e deftere Aadi kiido nde. Eden njinno jangude seede e deftere Malaki nde. Ko kayre woni deftere sakkitiinde e Aadi kiido. Haalaaji annabi Malaki ina keewi e men nafoore no feewi. Sabu ko di haalaaji cakkitiidi di Allah jippinani bani Adama en hade Almasihu o arde e aduna he. Heddino tan e jibineede dandowo o ko duubi temedde nayi. Kedode ko Allah rewnuno e hunuko annabi Malaki e simore sakkitiinde e Aadi kiido. Mami nel nelaadam perowo laawol ngol e yesam. Don e don, jomiraado mo njiiloto don o ma naat e galle Allah he. Te nelaado Aadi mo njiddon o nana ara. Sabu ko min woni jomiraado mi waylotaako. Kono onon hulbe indam ma nange pewal fut e dow mon. Tawa woni lesbibje magge ko baawde sellinde. Ko hono non annabi Malaki habrirno no Allah anniyirino nelde nelaado goto e yeso Almasihu o mbele fewnide lawol mum. Mbele ada andi on annabi e jangde men arore ma en ji annabi jogornodo fewnide lawol Almasihu o. On annabi wiyete ko yaya. Kono ina wadi goddum ko podden yide e din ayeji. Sabu Malaki windino kadi wi jomiraado jom sembe o wi nelaado Aadi mo njiddon o nana ara. Sabu ko min woni jomiraado mi waylotaako. Hakke duubi temedde didi ko adi dum annabi Yeremi longinino hala Allah wi saha nana ara do mbaddatni Aadi keso e Israa'iila en. Mami wat sariyam e nder hakkillaaji mabbe. Mi winda dum e berde mabbe. Mi wona Allah mabbe be ngona leñolam. Mami yaafo bonande mabbe te mi wonta siftor bakatuuji mabbe. Koye din ko nguli Allah habrirno no Almasihu o fotirno addude Aadi keso o. No fodirno dum gila ko boyini. Aadi keso o fawi ko e Allah. Allah e nder Aadi yankagal mum e mojjere mum ma nen Almasihu o e aduna. Hakke duubi ujunnaaji Allah yamirino bani Adama en sade keji kulon. Mbele yimbe ene ciftora njobdi bakkat ko mayde. Te so jijam rufani yaafu ya wodani. Sade keji jijam di ina kewno nafore e Aadi kiido mo Allah halfinno annabaabe o. Kono jijam gay e damdi wawa momtude bakatuuji. Ko Almasihu o woni jogornodo addude e aduna he Aadi keso o. Sabu ko kanko e hoore makko jogorno timminde annama sade keji jawdi di fof. O timmina Aadi kiido o. Almasihu o arano mbele momtude hala annabaabe ka. O ardi ko mbele kan hala ina timma e makko. Ko dum wadi annabi Malaki innirdemo nange pewal. Holno Almasihu o jogorno wadi no nange ni. Annabaabe mbayi kono lewru ni wala no foyre ni. Kono ko Almasihu o woni nange fudowe. Sabu o ardi ko riwde nibere bakatuuji men. O warta en e lawol pewal ha abada. Holko mbaddata e lewru wala foyre so tawi nange fudi. Ko Almasihu o woni nange pewal. E yewtere men arore ma en jangu no sakari ba mum annabi yaya haliri e konguli baali non ko faati Almasihu o. O wi Allah men ko kewdo jurmende ko sababunde mayre nange fudowe jipporto e men mbele yaynade wonbe e nibbere e mbelu mayre be mbele o mo rewne pele men e lawol dejre. Dum non bandirabe en jofni jangde men e deftere Aadi kiido nde. Ko dum wadi e jangde men arore so Allah jabi ma en naat e deftere welnde rewnde hende manam Aadi keso baddo linjila o. Ma en ji e linjila no hala annabaabe ka timmiri e Almasihu o. Yo mojjere Allah won e mon te mbaton hakkillaaji mon no mojji e ngol do dentingol. Hono non min beedima kadi laabede kabaru annabaabe o. Odoni mbada ko feewi e wattude hen hakkillaaji mon no lampa kubbowo e nder nibbere haande fajiri seeki hoodere subaka yayni berde mon fof.